king kaka Solomon Mkubwa.
Mimi yoyo
nakimbilia kwako,
yeah, 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 yeah. My everything
nakimbilia kwako. Success, your views au lambo. Ulinijua kabla na tangu kitambo. For God so loved, ukaleta mkidi wako. Na shanga sana, ise mkini bato. Nema yako tupu, na plus na stay. Kwako na tubu, guided na trust na faith. Endelea kuredefine what we call success. I was wanted, number one suspect. Juu ya miti na zagayo, rusha macho huku. Nimeenda vitu weo, nyake na masubo. Was afraid, sababu mini moga. Run to you kisamsa bini moja.
Ashukuriwe Mungu wa mbinguni, atupaye uzima. Ashukuriwe Mungu wa mbinguni, atupaye maisha. Mahali nimefika, ni mkono wako.
And where I'm headed,
mahali nimefika, ni uwezo wako Bwana.
Uwezo wako tu.
Nimekuwa na ukinitetea.
True, sana.
Yangu.
Sana.
Isingelikuwa wewe Bwana, ningekuwa wapi? Kaburi ingenimesha wasi. Umeniokoa huko Bwana, uhimidiwe.
Glory to you.
Nakimbilia kwako,
nakimbilia kwako,
nakimbilia kwako. Mfariji wa moyo wangu,
nakimbilia kwako.
Faraja yangu Yesu,
nakimbilia kwako.
Dawa yangu Yesu,
okay, yes, nitafute sababu ni kama napotea. Nakimbilia kwako, najua utanipokea. Yako piwa sio poka, yani haina doa. Check roho yangu since macho yo ni poa. Unavuta vitu zangu juu kisuspenda. Sikujua uneza win but surrender. Ukini sari cha ukwelo stapenda. Na mimi hadi farawa seme bas enda. Kuna kusimama yani jani kisonge. You created bold na keep joke. Mimi niko ready we sema njia gani. Ushani equip love na imani.
Dunia hii ni vanity vanity.
Vitu za dunia.
Vijana bila Yesu ni vanity vanity.
It's all vanity.
Umarufu bila Mungu ni vanity vanity. Yesolo yozonsambe na bolingo na vina ngai. Yoza papa na ngai na ye na maboko na yo.
Okay.
Na tiki king kaka na maboko na yo Yesu. Bolingo na yo pema wana yo. Likolo na ye.
Kamu sana.
Kosa papanda biso oboya kamwana na yote. Kosa papanda biso oboya kabanda na yote. Tumitiki na maboko na yo Yesu.
Yes.
Batela.